iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye imana. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga mu mwaka w'igihumbi 1994 umusore wari umusirikare Jean-Claude Muragijimana wari mu ngabo z'u Rwanda yakundanye n'umukobwa Clementine Kampire wari utuye ahitwa i Rutsiro muri Byumba. Muragijimana yagiye ku itabaro amusiga inyuma mu kwezi kwa 1994. Kampire yibaruka i Kibondo amwita Jean-Marie Nambajimana. Ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga atuye mu karere ka Nyagatare umurenge wa Karama umudugudu wa Kiyovu.
Ndi gushakisha papa wanjye bita Muragijimana Jean Claude.
Uramushakisha mwatandukanye ryari?
Yabanaga na mama ubwo intambara yateraga muri 1994 nibwo yagiye.
Yabanaga na mama wawe hehe?
Bakundaniye Rutare ariko ntabwo babanye yamuteye inda agenda yaramuteye inda.
Icyo gihe papa wawe yakoraga iki?
Yari umusirikare
mu ngabo za leta y'u Rwanda muri 1994.
Yego.
Yari afite irihe peti?
Mama ntabwo nigeze ndimubaza iby'ipeti yari afite.
Ntabwo wigeze umubona ku ifoto ngo urebe uko yabaga yambaye? Nta foto yasigiye mama wawe?
Nta foto yamusigiye.
Hanyuma batandukanye 1994 bitewe n'iki? Bitewe n'uko umugabo yagiye ku rugamba agasiga mama wawe nyuma yakujye kubatandukanye gute?
Yamusize agiye ku rugamba.
Icyo gihe wowe wari utaravuka rero?
Nari ntaravuka.
Wavutse ryari?
Navutse muri 1994.
Mu kuhe kwezi?
Ukwezi kwa 9.
Hanyuma se uyu papa wawe Muragijimana ushakisha yakomokaga hehe iwabo? Hari amakuru uzi yaho yakomokaga?
Yakomokaga cyahoze ari perefegitura ya Kibuye.
Ku Kibuye bakubwiye komini yakomokagamo?
Oya, ntabwo bigeze bayimbwira.
Mama wawe we yakomokaga mu yihe perefegitura yakomokaga he?
Yakomokaga i Rwamiko, i Rutare.
I Rutare ya Byumba?
Ego.
Hanyuma se mama wawe nduva ari waguhaye amakuru uracyari muto, yigeze akubwira ko papa wawe yarebye inyuma, yashubije amaso inyuma akamushakisha, barakomeje kuvugana, n'ayahe makuru mama wawe yaguhaye kuri papa wawe?
Bitewe n'uko nyogokuru wanjye yapfuye, mama agahugira mu by'imiryango, bakaza kumufungisha bari gupfa imitungo. Mm-hmm. N'abakuru be, papa amakuru numvishe n'uko ashobora kuba ariho, akaba yarohereje ibaruwa ikaburira ahantu bita Cyamuta.
Iyo baruwa yayohereje ari he?
Ayohereza ntabwo twari tuzi aho yavuye, bitewe ko ari yohereje ibaruwa itumenyesha aho ari. Ntabwo bigeze bayisoma bitewe ko yaje igasanga mama afunzwe. Uwo ibaruwa yagezeho ntabwo yigeze ayisoma, yarayibuze bitewe ko yaje igasanga mama afunzwe.
Ibaruwa yaraje yandikiwe mama wawe basanga ari muri gereza, ntibayifungura, baramutegereza, nyuma barayibura.
Baje kumbwira yuko ibaruwa bayibuze.
Iyi baruwa yageze Cyamutara mu wuhe mwaka?
Hagati y'1999 ubwo intambara yari yarangiye nibwo papa yaje kohereza iyo baruwa.
None se mama wawe kuva afunguwe avuye muri gereza, yagerageje kumenya amakuru ya papa wawe? Hari uburyo bigeze bakoresha kugira ngo bavugane?
Nta buryo bigeze bakoresha kugira ngo bavugane. Nuko ayo makuru ariyo mama yaje kumpa, ambwira yuko ibaruwa yaje gutakara, ariko ambwira yuko yaburiwe igihe Gaseke. Nyuma y'intambara nta yandi makuru yitwigeze tumenya, ariko bitewe ko iyo baruwa yoherejwe nyuma y'intambara turamye yuko ashobora kuba ariho.
urahamya ko ashobora kuba ariho ukumva ko ari muri Congo. Uretse iyo baruwa hari akandi kanunu kakwemeza rwose ko papa wawe ari muri Congo nta handi handi yabari.
Ntakandi kanunu nako, nta kandi nako.
Wowe unyandikira ushaka kuza mu kiganiro agasaro kabura gushaka kumenya makuru ya papa wawe uramushakira iki? Wara ufite imyaka 29 uri umusore uwo mu papa ntibizimenya uramushakira iki?
Iteka ari papa wambyaye ndifuza kuba namubona nkamumenya nkamenya papa wambyaye.
Mbese iyo uganira na mama wawe akakureba uko uteye igihagararo yigeze akubwira ko usa naso?
Yigeze abimbwira.
Wumvise umeze utabikubwiye ko usa naso?
Numvise ari ibintu binshimishije cyane, ariko nkabura nsaba Imana yuko nagira amahirwe yo kugira ngo mbe nabonana na papa wawe.
None se nambaje Imana, niba papa wawe muragije Imana kumva ubu ngubu muri kano kanya aho yaba ari hose, mubwire icyo ushaka kumubwira, mubwire icyatunyuza hano mu kiganiro agasaro kaburaga.
Papa, ni ukuri naravutse, mama yambyaye bamubaze, yambyaye ubu ndi umwana umwe, kuva wagenda nta wundi mwana mama arabyara, ariko nimba aho uri hose uri kunyumva ndakubwira yuko papa nkukunda. Njyewe ndiho na mama ariho, mukuru witwa Mukagatera ariho, ariko sogokuru yaragiye, ariko byibura nkubonye nkakubona nka papa wambyaye byanshimisha. Ni ukuri ndagukunda.
Jamari nambaje Imana
karame,
urakoze cyane kuba wandikiye ibaruwa y'urukundo papa wawe. Niba ariho akaba kumva cyangwa se ari n'undi wo mu muryango we ukomoka mu cyahoze ari prefecture ya Kibuye ubuhitwa Karungi, komine ntabwo tuyizi, ariko waba yari afite umwana mu gisirikare witwa Muragije Imana Jean Claude wabaye Rutare ho muri Byumba, akaba we yarakomokaga ku Kibuye Karungi. Abo mu muryango we rero mwamenya yuko mufite umwana Jean Marie nambaje Imana ushakisha papa we, ushakisha n'umuryango. Niba hari aho muri muri amahoro muzaduhamagara hano ku Ijwi ry'Amerika kugira ngo tubahuze. Ngaho rero Jean Marie nambaje Imana, wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga, amahoro y'Imana.
Nawe abane nawe
agasaro kaburaga.
Mu mwaka w'igihumbi 1996 abavandimwe babiri baratandukanye bitewe n'ibihe by'amage. Habineza Damascene atandukana na Habyarimana Narcisse. Habineza ari mu karere ka Gasabo, umurenge wa Remera, akagari ka Nyarutarama, hashize imyaka 31 aburanye n'umuvandimwe we.
Kiganira rero bishize nari natanze icyifuzo cyuko mwanshakira umuvandimwe wanjye wari warabuze.
Uwo muvandimwe wawe ninde?
Yitwa Habyarimana Narcisse.
Yaburiye he ryari?
Urumva duherukana muri 1990 yari yaragiye mu gisirikare, ariko kuva yajya mu gisirikare ntitwongera kubonana. Era ntambara yo muri 1994 yarabaye, ntabwo yigeze agera mu rugo, gusa twumvise ko ashobora kuba yarahungiye Brazzaville.
None se mbere y'uko ajya mu gisirikare mwari mutuye?
Twari dutuye mu karere ka Rusizi, icyo gihe ariko cyari cyitwa komine Kamembe muri perefegitura ya Cyangugu.
Ajya mu gisirikare muri 1990 yari afite imyaka ingahe?
Imyaka sinyibuka neza, ariko yari iri muri yari ari kugera muri 20.
Mwari mutuye muri komini ya Kamembe, hanyuma Habyarimana Narcisse mukuru wawe ajya mu gisirikare. Kuva muri 1990 kugeza muri 1994 ntabwo wigeze umubona?
Ntabwo nigeze mubona.
Hari amakuru se wari ufite ko ariho kwagikora kwakiri mu gisirikare?
amakuru ya nyaheruka numva ko yahungiye Brazzaville nayabwiwe na muramu we urumva igihe cyaze kugera arashaka ariko ashakira hanze noneho muramu we akajya bakomunikana aza kumpa nomero yiwe turanavugana rwose ambwira ko ari Brazzaville noneho igihe kiza kugera rero nkajya muhamagara telefone nticemo kugeza na n'ubu telefone ye narayibye.
None se icyo gihe muvugana mwaraganiriye mu huza urugwiro?
Twaraganiriye duhuza urugwiro akajya mbaza amakuru yo mu rugo nanjye nkamubwira ariko igihe kiza kugera nyine turaburana kuri telefone.
Mwaburanye kubera wowe cyangwa kubera we? Ni we utarashatse kongera kukuvugisha cyangwa se kubigwa aramuhamagaraga gusa telefone nticemo?
Naramuhamagaraga telefone nticemo kugeza na n'ubu.
None se abo baramube baracyavugana nawe?
Mbo muramu we nawe duherukana kera kuko icyo gihe twabanaga mu karere kamwe ariko njyewe nza kuva kera ndi Kigali. Noneho rero kubera bimwe byo guhindagura amatelefone ntitwongeye kuvugana nawe hashize imyaka myinshi naze no gusubira kureba aho yaba yaratuye nsanga harahindutse cyane utamenya ahantu abantu bagiye basibwa turana gutya amakuru abura gutya.
None se akubwira ko ari i Brazzaville yakubwiye agace ka Brazzaville yarahereremo yarari mu nkambi yarari mu mugi rwagati yakoraga iki?
Ntabwo yigeze asobanura ngo ari mu nkambi cyangwa se ngo ari he, ahubwo yambwiye ko yarasigaye akora akazi ko kudoda.
Yakubwiye yuko akitwa Habyarimana Narcisse?
Yego.
Icyo gihe muvugana hari muhe mwaka?
Imyaka ko numva ashize nk'imyaka igera mu myaka igahera ibyo byose igera muri 12 gutyo.
12 mutongeye kuvugana. Ababyeyi banyu baracyariho?
Nta mubyeyi wacu n'umwe ariho kuko mama yapfuye nge maze icyumweru mvutse.
Komera.
No, papa we yaje gupfa hashize imyaka 6 apfuye.
Komera. Hari abavandimwe bandi ufite?
Abavandimwe ndabafite.
Ni ukuvuga rero yuko ayo makuru yo gutabaruka kwa papa wawe ntabwo mukuru wawe Habyarimana Narcisse yayamenye?
Ntabwo yazi.
Wamubwira amakuru yabo bavandimwe bandi baraho bari hehe bari Kamembe baraho ngaho muri Gasabo bari he?
Umuvandimwe mushiki wanjye nkurikirana we aba muri Gasabo. Noneho abandi bavandimwe hari undi mushiki wanjye nawe wavuye Rusizi ubu ngubu asigaye ari Butare i Huye. Noneho abandi bose baracyari Rusizi.
Okay. None niba muri kano kanya mukuru wawe Habyarimana Narcisse akumva mperuka kuvugana hashije imyaka myinshi igera ku 15 niba koko ari Brazzaville akaba kumva muri kano kanya, niki ushaka kumubwira aho mwari mugereje muganira icyo gihe? Niki kitumye ugaruka muri kino kiganiro kuza kumushakisha?
Ndumva ngize Imana akaba ari manyumva rwose yashakisha uburyo mvugisha kuko urabona ninjye muhungu usigaye mu muryango. Mbega kuva na kera naramukundaga tunaganira namushishikarizaga gutaka kugira ngo nibura tube twabonana dufatanye. Ubu rero ngize Imana akaba nyumva rwose nakumva umutima wanjye wongeye kumera neza ruko nongeye kumva ijwi rye.
Habineza Damascene uri mu karere ka Gasabo mu kagari ka Nyarutarama ukaba ushakisha umuvandimwe wawe Narcisse Habyarimana ukeka ko ari muri Congo Brazzaville. Ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro ukabura gakomeza utegereze wizeye amahoro y'Imana.
Murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha.
shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona wiki kintegeye shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasoro kaburaga umwihariko wa muri sanga umwana w'umukobwa yaravutse ariko asanga se amaze kubwira nyina ko batakibanye nyina ntiyabyakiriye afata umwana mushyira se arigendera turi mu mwaka w'igihumbi 1990 nyina w'umwana yaratuye mu Gatsata naho se akaba yaratuye ku Kabusunzu uwo mwana yabuze papa we muri genocide yakorewe abatutsi yaje mu kiganiro ashaka irengero rya mama we yitwa Diane w'amahoro atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima akagari ka Nyabugogo umudugudu w'Indatwa
ikintu kingana mu kiganiro agasaro kaburaga njyewe navutse ndi umwana mutoya noneho papa wanjye mbona kwa mukadata sinabasha kumenya mama wanjye ubwo nibwo 94 kitampunga mungana na mukadata bajyaga bambwi kujya mu mashyamba ya Kongo nyine niyo nakuriye muri iyo ngiyo ntari umubyeyi wanjye ari we mama umbyara ako papa we yarapfuye mu ntambara ya94 noneho ubwo ndahunga nyine nkiriye mu mashyamba ya Kongo nkurana n'abandi bantu aribo mukadata n'abandi bafamiliye ariko ntabwo nigeze mbasha kumenya mama wanjye mbyara noneho muri 2014 nibwo twaje kugaruka mu Rwanda tuhageze ndaza kwamwita ariko ahasanze ndabaza ese ntabwo mwamwe arabashije kumenya umubyeyi wanjye w'umumama wambyaye barambwira ati twumvaga ko ngo atuye mu Gatsata kuva icyo gihe rero kugeza iki gihe ndababara cyane kuba ndinze mba mukuru ntazi umubyeyi wambyaye w'umumama icyo nagira ngo mbabwire rero muzanshakire rwose muzambare ibyo n'inda yabo akiriho n'inda nyumva yanzanye ahantu papa yabaga aribwo yitwaga Kabusunzu kimusagara ansiga aho ngaho aragenda rero ntabwo ndamenya nimba adahari ntabwo mbizi nagira ngo izambarize
ni iki cyatumye akwivanaho warakimenye
ntabwo nigeze nyine barambwiye hari imba ngo yarafashwe nk'uko batabanye icyo nibaza ko tuba papa yari amaze gushaka undi mugore ari naho nyine yanzanye ntabwo bigeze bakimusobanu ntabwo nari muto ari umwana muto cyane ntabwo nigeze kumenya ntabwo namenya ari amazina ntabwo nayambenye emwe n'isura ntabwo nigeze nkumenya nta n'umuntu wigeze abasha gusobanurira
papa wawe yitwaga nde
bambwira ko batamuzi yitwaga bidatinda nawe
hari abavandimwe be bandi bariho aho ngaho ku Kabusunzu
abavandimwe be hari mukuru we yari afite kimura nawe yapfuye mu ntambara mushiki we hasigaye mushiki umwe niwe twabashije kuzunguka tugiye muri Kongo tumushyikiraho niwe wabashije kutwakira njyewe na murumuna wanjye tugiye muri Kongo ariko ntabwo mushiki we yigeze ahari ariko ntabwo yigeze asobanurira ngo ambwire ahunda neza aho mama nimba yaba avutse cyangwa ataramumenye nimba abayeho cyangwa atari
umaze gukura wigeze utekereza kuba wajya mu Gatsata ukabaza niba hari umuntu waba ufite umwana yatandukanye nawe ngo urebe ko yenda wamugwaho wabona umubyeyi ushakisha umwana nawe icyo gitekerezo bugeze ukigira
nubwo nyine mu Gatsata nimba mwamuhazi nta nubwo ari kure yo ku Muhima nta muntu gusa nari ntaziyo ariko icyo gitekerezo ntabwo nigeze nkigira ngo mbashe kuba ntajyayo ngo mbaze
niyo mpamvu nkubajije mu Gatsata ndahazi uvuye aho utuye uvuye aho ngaho utuye ujya mu Gatsata n'ubu tuvuganye waba ugezeyo hanyuma
ni hafi
cyane nyoko wanyu uvi ndimwe na papa wawe ibyo byose azi amazina iyo umukobwa wabyaranye na musaza we ntabwo yigeze akubwira amazina ye. Kuwanyu mwahunganye mujyana muri Kongo nawe mwaragarukanye mu Rwanda? Imana imuhire uko ridashira. Ariko byibuze uzizi na rimwe rya mama wawe yitwa Serafine. Ariko se ubu tuvuganye wagutumayo wakubwira ngo uzahinyuze ushobora no kuhagenda umuntu yakubona mu nzira akavuga ati uyu mwana arasa nanjye ati umwana n'uwanjye, ibyo bigeze ubitekereza?
Ntabwo nabitekereje ariko ndamuhungu yubwira ngo ndumva wamugana icyo kintu ntakagombye kuba narana kugikoze mbere.
None Diane w'amahoro, niba mama wawe reka tumwite Serafina, irindi ntabwo turizi nitugira Imana, uwitwa Serafina wabyaye umwana hafi muri za 91 mwana w'umukobwa, akaba yari afite umugabo bamubyaranye warutuye ku Kabusunzu witwaga Rudasingwa, naramukari wakiyumva cyangwa se waba zi kwabo bantu bakundanye bakabyara umwana, ubwo nawe azadufasha tumenye niba koko uwo mu mama wawe yaba ariho, niyo yaba atanariho kandi nabyo tukabimenya. Ariko reka tumwifurize kuba ariho, reka tumwifurize kuba ariho, nkusabe uramushakishije ugiye mutarabonana, niki wumva ushaka kumubwira imyaka 30 yose ishize utaza amakuru ya mama wawe utaza aho ari, niki wumva ushaka kumubwira?
Ikintu wumva ushaka kumubwira?
Yego,
nzi ni byinshi cyane, narababaye cyane, mbaba ubuzima bubi cyane bumbabaje, agije ndavuga ati byibuda iyo nza kuba kugeza n'ubu ndakoze urimo yambuga ibansi iyo nza kuba mufite nari kuzajya mutura agahinda kose nagize nkamubwira ibibazo byose mbuye nabyo cyane ko ari nawe navuga yataza kunsiga taza kuza ngo nsige kwa papa, wenda ntabwo ari kugera kuri urwo rwego, ariko mubonye byibuze namubwira ijambo ryo gupfana, namubaza ikintu kimuta gusa cyonyine, namubaza impamvu yanyikuyeho ikanzi igatuma mbaho nabi cyane bikabije.
Birumvikana ko ugendana agahinda kagushinga ugasangiye n'abandi bana benshi bakura badafite ababyeyi, impamvu zatumye agutanga ntabwo twazimenya, niwe wenyine uzatubwira icyabimuteye. Icyazana akaboneka kabanza ukagira umubyeyi, ibyo nabyo muzabiganira ube wabimubaza. Birumvikana ko si icyo kibazo cyonyine ufite, gusa ufite n'ibindi wifuza kuba waganira nawe. Nagira ngo ukomeze gukura udafite umubyeyi ntabwo byoroshye, kuba waragize ibyago na papa wawe akitaba Imana ukasigara wenyine, ukabaho ubupfubyi n'ubwo bwose wagize abantu bakubaye hafi kugira ngo ushobore gukura gutera imbere. Ariko umubabaro wawe nk'umwana wakoze wenyine ndawumva, ngushimire kuba wihangana, ngushimire kuba utaha kare, ngushimire kuba ukifitemo ubwo bumuntu. Ubukomeze, ubukomeze kandi wizere yuko tuzagufasha, twizera yuko mama wawe Serafina irindi tutazi
abaye ariho cyo none nkamenya ko hari cyangwa basi nkabona n'umubambira ko yaba yaramuze ariko basi atakirudanye n'icyabaduhagije
ntabwo azabura bumva ijwi rya Amerika batuye mu gatsata ndetse no kukabusunzu babazi bazi rudasingwa niwe papa wawe aho mu gatsata nabo bazi umwana w'umukobwa witwa Gaserafina wabyaye muri 1991 hafi aho akibaruka umwana w'umukobwa ariko akaza kumujyana kukabusunzu abo nabo abakiriho abahari bazatubwira n'amakuru tugenda duhererekanya ngaho rero Diane urakoze kuba wara ukomeje kuhamagara ntucike intege no kuba twashoboye kuvugana rero ibihe bya dukundiye n'ubwo byabanje kudutenguha ngaho ukomere ugire umugoroba mwiza
ko murakoze cyane rwose ndabashimiye namwe kuba mwemeye igihe cyane kandi n'ubwo habaye n'inzitizi nyinshi ariko ukagihanganira wakoze cyane
Agasaro Kaburaga
mu kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi 1994 igihe ingabo z'inkotanyi zari zimaze gufata Kicukiro abari bahatuye barahunze berekeza rwagati muri Kigali abavandimwe babiri bageze kuri Sainte Famille umwe ahungira muri iyo kiliziya undi arakomezagana mu majyepfo yitwa Celestine Mutembera nyuma y'imyaka hafi 29 umuvandimwe we Faustin Ndayishimiye aramushaka tuye mu karere ka Kayonza mu murenge wa Mukarange akagari ka Kayonza umudugudu wa Kabuga
ndarangije umuvandimwe wanjye witwa Mutembera twanyuranye mu 1994
yego
ariko kaba cyeka ko yaba ari ubukavu kuko hari mushiki byakurikiranaga twabonanye mu 1995 ambwira ko ashobora kuba ari ubukavu nkeka ko nubu yaba akiriho ashobora kuba akiri ubukavu
none se mbwira Ndayishimiye Mutembera Celestin umuvandimwe wawe mupfana iki nyirizina mu buvindimwe cyangwa
Nizo ni nyonge kwa data wacu. Akaba umuhungu wa Jehova. Akavuka niwe bitaga Kabiri. Na Fitina nawe warapfuye. Ubwo amasasi y'abasirikare y'inkotanyi yaratangiye kuvuga muri Kicukiro nibyo twese twatangiye guhunga. Nyaruka kumubona bwa nyuma tuzamuka Sainte Famille.
Mwagiranye muri Sainte Famille
oya niyo twatandukaniye kuko iyo bahise bakomeza berekeza iya gitaramo twebwe dukatira Sainte Famille
nibyo mwakatiye Sainte Famille mugumayo icyo gihe niba wibuka hari ukuhe kwezi
hari mu kwa kane inkotanyi zigisata zikata Kicukiro
wowe uguma kuri Sainte Famille hanyuma Mutembera we arakomezagana igitaramo
wowe akomeza igitaramo barakomeza bagera no muri n'icyangwa guhambuka bagira ubukavu
ninde wakubwiye ko ari ubukavu ku buryo n'ubu waba utekereza ko ari ho akiri
hari umushiki we bita Fitina bitaga Fitina
yego
yari yatwaye ku gikondo
yego
aza kwitaba Imana noneho navuye ku ishuri yapfuye ndi muri vakansi nicaye mu rugo numva itangazo kuri radiyo ibimenyesha ko mushiki we yapfuye ko bazaza gushyingura bamenyesha Mutembera iteretse muri Bukavu
yego
kuko amazina rero yose yari amwe uwo Fitina na Mutembera bose ari bamwe amazina yari amwe bari bayahuje kandi naho uwo Fitina yari atuye yari yahahuje ariyo niyo mitamuga niyo nta wundi ndashobora kuba ari uwo Mutembera
ubwo hari mu buhe mwaka
yasuye muri 2003
2003 kuva icyo gihe nta yandi makuru wongeye kumenya aguhamiriza koko ko yaba ari Bukavu cyangwa se yaragiye ahandi
ari amakuru y'uwo muramu we ntabwo nongeye kuyamenya ari n'amakuru ya Celestin ntabwo nigeze nongeye kuyamenya
none Ndayishimiye mbwira hari ikintu wumva gishobora kuba cyarabujije Celestine Matembera kugaruka mu Rwanda yaba se yakeka ko nta muntu agifite mu Rwanda yaba se yarageze yagashaka ku buryo afite urugo akavuga ati urugo rwanjye ruri hano muri Congo cyangwa se yaba yarasanzwe hafite umuryango yagiye hasanga niki wumva kishobora kuba cyara mu bujije gutaha mu Rwanda
yaragiye agahita aturayo agashakirayo kuko niba bisiga imbarimu nawe yasigaye ari wibarera n'abana bamushiki babashiki kuko ari we wasigaye barera wenda kuzaza kubarera mu Rwanda bizamugora akigumira i Bukavu.
Birumvikana waba utekereza gace cyangwa se uzi agace k'umujyi wa Bukavu abo bene wabo bari batuyemo
so nito n'ikibazo na cyasoke bituma hari ibintu
bagiye bibagirwa. Birumvikana nagira ngo kandi ngushimire ubutwari ufite bwo kuba n'ubwo bwose ufite ubwo burwayi ariko ukavuga uti ndagushaka ndagutegereza nongere nkwisegureho kugira ngo tuganire abumva ijwi rya Amerika bumve yuko umuntu wese tumuha agaciro ke. Nawe rero ndagushima ubutwari bwo kubana n'ubu ugishaka kumenya amakuru ya Matembera Celestine mukuru wawe umuvandimwe wawe wo kwa so wanyu ushobora kuba ari Bukavu abantu bumva ijwi rya Amerika i Bukavu ahariho hose ntangiye kuvuga kadutu niyo nzi cyane ariko hari na za Nyawera nayo ni kati ya Bukavu imwe iri aho ngaho yaba ari hose aho mwamwumvira mukamumenya mwatubwira kugira ngo tumuhuze n'umuvandimwe we Faustine Ndayishimiye umushaka. None Faustine niba Matembera akumva muri kano kanya hashize imyaka 28 igihe kwa 29 mu mezi abiri 29 zaba yuzuye mutandukanye mu kwezi kwa 4/94 mugize kuri Sainte Famille wowe usigara muri Sainte Famille warakomeza igihe kibaye kirekire niba akumva muri kano kanya gose fata umunota umubwire icyo ushaka kumubwira iki kuri ku mutima.
Umuvandimwe wanjye ndagukumbuye kandi nibwiye byinshi twajyaga tugirana n'udukino twajyaga dukina tw'abana wambwiye ko icugiro santire uhazi
cyane
yajyaga ducunga kuri bya bigare by'abana bitito gatogo
yego
muri uriya muhanda wo kwa Mukongo
ndaharuzi
yajyaga tuzamukana kuri ibyo bitogotogo tukamanuka muri ayo muhanda adutinisha aducunga turi abana bato.
Yego
ibyo rero ntabwo nyabyibagirwa bituma mwibuka bigatuma mukumbura.
Ndahamya yuko akumva kandi ahamya nkomeje yuko tuzamushaka tubifashijwemo n'Imana tuzamubona. Faustine ukomere ube hafi untegereze nzongera kuguhamagara nkubwira amakuru meza nakuboneye umuvandimwe wawe umpe igihe usenge utegereze wizeye. Ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Urakoze
cyane. Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa Murisanga umwana w'umuhungu wavukiye ahitwa Shunga hahoze ari muri prefecture ya Byumba muri komine Muvumba utaza amazina ye ushobora kuba yitwa Ntigwakunda arashakisha umuryango we. Uwo mwana yavutse mu mwaka w'igihumbi 1986 ajyanwa mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka kubera ko yari imfubyi. Nyirakuru ashobora kuba yitwa Nyiramugwera Maria ku bantu bakomoka muri komine Muvumba muri sekitere ya Shunga bazi umubyeyi wari ufite umwana wajyanywe mu Bufaransa avanywe mu nkambi akanyura mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka azaduhamagare hano mu kiganiro agasaro kaburaga tubahuze umwana arashaka umuryango we
agasaro kaburaga
inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga mu mwaka w'igihumbi 1996 umubyeyi wari warahungiye mu nkambi ya Shabarabe muri Congo yaburanye n'abana be babiri bari kumwe na nyirakuru Mukamwezi Jacqueline atuye mu karere ka Ruhango umurenge wa Ruhango akagisi umurenge wa Bweramana umudugudu wa Kabugusu
muraho neza Nshimiyimana Venoste
gukomera cyane
ego kinzanye mu gasaro kaburaga nagize ikibazo cyane muri 1994 twarahunze ngira mucyoza ariko ari muri Zaire tugeramo hitwa muri Congo ubwo duhungira ibukavu tumaze kugera ibukavu badushyira mu nkambi ya Shabarabe tuba muri Shabarabe nabanaga n'umubyeyi wanjye n'abana babiri ubwo igihe kiza kugera tuza baza kutujyana mu nkambi ya Inera ibukesha bada ine tugishabarabe tujya Inera na Gashusha igihe tumaze kugera Inera na Gashusha baza kuturasaho turasaho n'indege twarababaye cyane amashyamba ya Congo twari tumaze kuyazenguruka rwose ubwo tumaze kugera Gashusha na Inera baturasaho n'indege bamaze guturasaho ubwo nibwo natatanaga n'abana banjye bari kumwe na mama witwaganyira bahizi kuri Jinia umwana mukuru akitwa Nyirwifura Innocenti nyina haba gusenga Deo Gratias kuva icyo gihe naje gutatana nabo twarashwiragiye cyane mu mashyamba abantu ubwo turi kugenda mu gisheni kinini cyane mu muhanda uza kuburana nabo maze kurana nabo bajyanye na mama n'abandi bantu bari benshi mu gisheni nagiye njyenyine ndashiragira mu mashyamba ya Congo ari kari za marembe za mora hose ntaho ntageze ariko ngenda ndeba abana ndababura burundu
dusubira inyuma gato igihe waburanaga n'abana bawe aribo ahanyurwa imfura Innocenti na haba gusenga Deo Gratias icyo gihe abo bana bari bafite imyaka ingahe
Nkunga umwana yarafite imyaka 5 ariko ubwo tuva mu makambi baramaze kugira nk'imyaka 8 9 10 11 gutyo kuko ntago twakinzemo bahise bamaze nk'imyaka 3 cyangwa 4 mu Shabarabe ubwo tuza kujya za Inera bari bamaze kuba bakuru bamaze ku uwo muhungu mukuru namuhunganya afite 5 ariko ashobora kuba yaramaze kugira nk'icumi cyangwa 11 ukurikiye mama yaramuhetse hari nko mu myaka 17 cyangwa 8
muburana ubabura bose
abana bari babiri na mama wanjye
icyo gihe mutandukana urambwira ko mwari mu kivunge cy'abantu benshi mwari mugeze he mugana he
twari turi Gashusha na Inera turimo guhunga ntanu waruza hajya ariko twarakomeje turagenda bamwe twibona turi mu mashyamba ya Warikari za Masisi za Marembe za aho hose mu mashyamba ko ngo ntaho ntabaye rwose narahazengurutse cyane ariko ngenda n'abarinzi abana ndababura burundu
nta muntu n'umwe wigeze uhura nawe ngo akubwire ati abo bana narababonye cyangwa se mama wawe naramubonye bari kumwe
ntawe narakomeje ndabaririza ntawe rwose ntawe nabonye
kugira ngo ubure abana babiri n'umubyeyi wawe mama ukubyara ubaburire muri ayo mashyamba ya Congo uzenguruke izo za Masisi nk'uko ubivuga wakuye hehe imbaraga zo gukomeza kuzenguruka ushaka abo bantu mbwira ukuntu wari umeze muri icyo gihe ushaka umubyeyi ushaka n'abana bawe
agahinda karanyise cyane biranyobera bituma nshaka n'umugabo turabana tumaze kubana nawe igihe kiza kugera tuza gutandukana tuza kuburana bimaze kunyobera nibwo nafashe umugambi wo gutaha mu Rwanda bimaze kugera nibwo natahaga mu Rwanda maze kugera mu Rwanda ngo ndebe nabuze ko baba barahageze nsanga ntabo ariko ubwo nyuma sinzi abantu naje kubukomeza kubaririza nza kumva ko ngo hari ahantu bageze ngo bari kwerekera ku muhanda wa Gisangani ngo habereye amasasu menshi ariko umuntu wabimbye nawe ntabwo nongeye kumubona
ahunga ku muhanda wa Kisangani ni naho bashobora ko baratandukaniye na mama wawe cyangwa se bose baka
yego abo hantu ngo habereye amasasu menshi cyane umwakizanye undakizanye abo bantu ngo nuko byagenze bahise batandukana ubwo nanjye ndataranza mu Rwanda ndakomeza ndivunga mbaho jyenyine ubwo numvise agasaro kaburaga gashakira abantu gahuza abantu ababyeyi n'abana gahuza abantu baburanye ifo nanjye umwanzuro wo kuza mu gasaro kaburaga.
Ugeze mu Rwanda wigeze ugerageza gushakira mu Rwanda hari abana bagiye batoya abantu bawe bari bakiri batoya hari abagiye batoragurwa bakagarurwa mu Rwanda bagashyirwa mu bigo by'impfubyi wigeze urebera mu bigo aho za Gisenyi aho za Kigali SOS yari hari yakiriye abana benshi wigeze uharebera
ntabwo nigeze mparebera nageze mu Rwanda merewe nabi ntabantu nahasanga ndaza nahise rwose nta n'intege nari mfite zo gushakisha nahise ndekera aho ngaho numva ko bapfuye ndekera aho ndiyashinja ndatuye
ndakumva ndagukomeza none mbwira ndasaba cyane kugira ngo aba bana bawe hanyurwa imfura Innocenti nahaba gusenga do gratias ndetse na mama wawe nyirabahizi Virginia babe bakiriho babe bakumva
umva Imana zose ari n'undi muyomba wanjye umusaza wa mama nawe twaje dusanga intera ariko we twarahageze nawe duhita tubura na witwaga Viana kwagira umukiza Jean Marie Vianney uwo nawe twaramubuze uwo muyomba wanjye twaje tugira ngo tumusange intera nabwo yihita dutatana nawe twaramubuze kuva icyo gihe ntawuza amakuru ye ubwo
mbere yuko muhunga mwakomokaga hehe akarere k'u Rwanda mwakomokagamo
mbere yuko mpunga nakomokaga mu cyahoze ari komine Tambwe Gitere Nyamagana Serire Nyarusange.
None se niba aba bana bawe hanyurwa imfura Innocenti haba gusenga Deo Gratias na mama wawe nyirabahizi Virginia unambwiye na muyomba wawe twagira umukiza Jean Marie Vianney abo ngabo bose niba bakumva nyuma y'imyaka 27 mutandukanye ndasaba cyane ngo bakiriho bakumva niki ushaka kubabwira
umva babaye bakiriho banyumva turabakunda turabakunguye babaye bakiriho agahinda karatwishe abavandimwe turabakeneye tutizira bakeneye babaye bakiriho bakatwumva bazatumenyesha ko bakiriho bakaduhumuriza bakadukomeza akababaro karanyishege mama wabo bana no kurya ndarya ntibingera ku nzoka agahinda karanyishe mva ntabwo nabona uko mbiza ugashima Imana
komera ukomeze utegereze uwizeye kuba ushoboye kubatabariza kubashaka kuba ushoboye kubavuga nabyo n'ugukira ukomeze utegereze uwizeye nitugera icyo tugeraho tuzaguhamagara nongere ngushimire kuba wowe kimwe n'abandi benshi mwizera ijwi ry'Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga ugira amahoro y'Imana
murakoze cyane Imana ibahe umugisha shimi Imana ze ntusi Imana ijye ibakoresha nari narifuje ijwi ryawe kuvugana nawe Imana ihabwe icyubahiro.
Shaka gasaro kawe uzakabona
mazerero
shaka gasaro kawe uzakabona
wikiki ntegeye
shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe uzakabona.
Abana babiri b'abahungu bajyanwe mu kigo cy'imfubyi kimashaka nyina amaze kwitaba Imana turi mu mwaka w'1990 mushiki wabo mu kazi cyeye Clarisse atuye mu karere ka Nyanza umurenge wa Kigoma akagari ka Butansinda mudugudu wa Karama aratubwira ukuntu batandukanye.
Ikintu kizanye mu kiganiro ni ukurangisha abana twabuze twari bato mama yapfuye muri 90 none wari amaze gupfa muri 90 kuko twari bato tudashoboye kurera abo bana babajyana nawe mu kigo cy'imfubyi kandi bitaga Masaka.
Ninde wabajyanye?
umudamu bitaga Yosefa umu wari wari wacu nyine wa komine Kigoma umudamu we
abo bana yabajyanye ari ndo bamuhaye yarafite ubuhe burenganzira bwo kubavana aho mu muryango wabo akabajyana mu kigo cy'impfuge
umuryango wacu twagwe mama yarapfuye noneho apfa twagwe twibana mbese turi impfuge noneho kubera twari abana batoya urabona yaguye mama ajya gupfa yaguye hariya kwa muganga ahantu hari vuba hari Kigoma nyine duburira cyane
yego
noneho urumva kubera twari abana tukajya tujya kubavuza harimo gato nyine kataramenya kurya no kumva twajya ngo tubahaye nk'amata kabacamo tukajya kwa muganga abaganga bane batubonye batugirira impuhwe hari umuganga wabitaga Gasangwa n'undi mama bitaga Bonifrida nyine bazindana umudamu we hari ubwo niwe batugejeje kuwo mu mama nyine
ari impuhwe babagiriye bati turebe uko twabaramira aba bana bakabaho nta bandi bantu mu muryango wanyu bari basigaye bo mu muryango wa papa wawe cyangwa mama wawe
mu muryango wa mama hari hari mama arume ari ko nyine ntabwo bari batwitayeho kwa papa naho urumva abadata wacu bari bahari ariko nta muntu n'umwe wabashaka kutwitaho kubera ko papa yari ashatse undi mugore
none se mama wawe yitaba Imana papa wawe yari akiriho
yariho n'ubu ngubu ariho
ubuse abahehe
ubu nyine ariko uko bimeze ntago papa wanjye ariwe papa wabo bana abo bana tuvinimwe kwa mama mama yashatse kwa papa ahatubyara turi babiri gena mukuru wanjye gusa abandi bana rero yababyaye mbese ubwandi batandukanye papa yashakiye n'undi mugore mama nawe yariyubakiwe wabo nyine ari ndushyibe aho ngaho
none se ni namwe mwafashe icyemezo cyo kubajyana mu kigo cy'impfubyi
ego mukuru wanjye niwe wari mukuru niwe wajyanye nabo babajyanye nyine mu kigo cy'imfubyi ni niwe wagiye kubasinyira ariko nta kintu yarapfuye
hanyuma nimba warabaherekeje byagenze gute kugira ngo abo bana mubahe uwo mudamu Yosefa
mukuru wanjye niwe wari mukuru
yari afite imyaka ingahe
we yigaga hari mu mwaka wa gatandatu ariko ubu byabaye ngombwa ko duhita tuva mu ishuri ntabwo dufata inshingano nyine yo kurera abo bana twabonaga nta wundi wo kubitaho
hanyuma nyibutsa nimba wibuka Gasangwa abagirira impuhwe abasabira ko uwo mudamu Yosefa yabajyana mu kigo cy'impfubyi abana bagenda nawe warabaherekeje wajyanye na mukuru wawe
njyewe nabagejeje nyine aho kuwo mama babashyira mu modoka nyine kuko bari bafite imodoka baragenda ariko aho ngaho mu kigo cy'impfubyi babajyanye masaka bajyanye na mukuru wanjye
hanyuma mukuru wawe akubwira ko hari urupapuro yasinye yemera yuko abo bari umunabe basigarayo
yego
kuva icyo gihe nta yandi makuru yabo wigeze umenya wamenye uko bahavuye wamenya aho bari na yahe makuru ufite
nta yandi makuru nongeye kumenya kuko ko twari abana nyine natwe hari hasigaye n'abandi twagombaga kurera abo ni bo nyine bari bato babonaga batugoye ntabwo twigeze twongera kumenya amakuru urumva birindi iyo bigeze muri 94 umwaka uko ndacukwe birangira nyine mukuru wanjye yitabye Imana nibona ari igihe wisanze igihe nyine nyine
abo basaza ba banyu bajya mu kigo cy'impfubyi cy'amasaka bari bafite imyaka ingahe
harimo gato kari ubwo ntashoboye kugereranya neza ariko uwo umutwa yarataruzuza umwaka yarafite hagati y'amezi 9 n'umwaka ubwo sinaba nkibuka ngo bavutse ryari kuko nanjye nari umwana urabyumva
yego
ariko umukuru yari hagati y'imyaka 3-2 hagati y'imyaka 3 ninga kuko ari umwana uzi ubwenge ubwo yaticaraha ngiye kuzana amazi akahicara kandi ntuhave kuko twari bato ntabwo nibumva nakwibuka ngo bavutse ryari ibipande by'ikingiza sinzi ngo nabibona gute ubwo rero yari umwana uzi ubwenge mbese wabwira ngo ucaraha akahicara kongo uti ntagira umuntu uzangwa yinjire mu nzu iyo umwana mbese w'incuke nyine hagati y'imyaka 3-4 gutyo
amazina yabo na yahe umukuru yitwaga nde umuto yitwaga nde
muganda akiruta Imana Karisa umukuru
yego
yitwaga Hakizimana Jean Claude
none se nyuma ya 94 hari amakuru yabo mwigeze mumenya muza aho baherereye
ntabwo twigeze tuyamenya kuko 94 ubu byabaye ngombwa ko nyine bamwe bacukwabo abandi bacukwabo birangira mukuru wanjye nyine duhuye tutakibonanye niwe nari kubaza amakuru kuko niba ruzi naho yabajyanye uwo mumama nawe wadufashije kubajyana ntabwo nari kumubona kuko abantu bose bahise bahunga kugeza na n'ubu nta makuru mfite. Amakuru nigeze kumva nayo uko wenda abo bantu baba barabahunganye ariko sinzi ngo bahunganywe n'iyihe leta sinzi ngo babahungishije mu kihe gihugu ariko nyine nabyumvise gutya ariko ntagihamye nabyo mbifitiye neza.
Ariko uzi neza ko 1994 bari mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka hoho naguhumuriza niba koko ariho bari bari abahunze abana b'impfubyi bari bahari muri 1994 bose ku itariki hafi ya 13 ni bwa nyuma buri indege bagana mu gihugu cy'Ubufaransa. Hari n'abandi bakeya bashobora kuba baragiye mu Bubiligi ariko benshi bagiye mu Bufaransa ubwo ngubwo rero nabo Imana niba yarabakomeje bakabakiriho niho bashobora kuba bari. Ariko se mbere y'uko bagenda uwo mudamu wabagiriye neza akabafasha kubashyira muri icyo kigo cy'imfubyi hagati ya 1994 mwigeze mujya kumusura mushimira yuko yabakoreye icyo gikorwa hari imigenderanire mwigeze mugirana nawe mbese igeze bamenya mwebwigeze yajyaga babwira ati bana mumeze mute urambwira ko ari umuntu mwiza mwakomeje kugenderana nawe.
Nyine hari igihe yadutumagaho nk'uko akadufasha nyine nk'abana b'imfubyi ariko ntabwo ari kenshi nyine twakundaga kugenderanira ariko yari abizi nyine ko twibana mu rugo rwa twenyine tubabana akagiye nyine dutumaho tugatumiza se musure tukagenda nyine akadufasha.
Ni byiza bw'umwagiranye iyo migenderanire y'urukundo akabamenya nk'impfubyi nawe ndahamya yuko kino kiganiro zacyumva ubwo azamenya amakuru yawe usigaye mukuru wawe nayo azayamenya ko atakiriho ubwo nibishoboka hari icyo yamenye ashobora kuba nacyo yamenye ariko hari icyo yamenye nabyo yatubwira amakuru y'abasaza bawe ariko ashobora kutabimenya kubera ko bagiye inzira zitandukanye icyangombwa ni uko yabamenye kiri bato akabamenya hasigaye nagira amakuru yadufasha kugira ngo dushobore kugera kuri basaza bawe ayo nayo ndahamya yuko azayaduha. Niba basaza bawe bakumva muri kano kanya ubabwire buri wese mu izina rye umuhamagare umubwire icyo ushaka kumubwira nguhaye umunota umwe ngaho buri masegonda 30 usuhuza umwe umubwire icyo ushaka kumubwira nubwo bwose bashobora kuba bumva bavuga ururimi rw'Igifaransa ariko tuzabasemurira nitubabona babwira icyo ushaka kubabwira.
Suhuza nakiruta Imana Kalisa ndamubwira ko mukunda ari musaza wanjye kandi ndamukumbuye kandi ukuri ntabwo yagiye nk'uko wenda yabakeka ko bamujugunye ibibazo by'ubupfubyi ndamusuhuza. Ndasuhuza Nakizimana Jean Claude nawe ndamukunda kandi ndamukumbuye murakoze.
Urakoze nawe Clarisse mu kazi ke ngaho rero ukomere wakoze kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga no kwizera ijwi rya Amerika mu kuzagufasha kubona abavandimwe bawe ubwo nitugira icyo kumenya tuzakubwira ukomeze utegereze wizeye.
Murakoze.
Agasaro Kaburaga
uwitwa Iribagiza Beatrice arashaka irengero ry'abavandimwe be bane baburanye muri 1994 ubwo bahungukaga bava muri Congo ahitwa Ibibwe muri zone ya Masisi. Ababyeyi babo bari barahunze mwaka w'1959 maze bose baza kugwa mu buhungiro. Se yitwaga Rutazibwa Agustini akaba yaravukaga i Butare naho nyina akaba Suzana Mukankaka wakomokaga mu Bugesera. Ndakira Iribagiza Beatrice.
Twatandukanye mu gihe cyo gutahuka.
Mu buhe mwaka?
95.
Mwatandukaniye he mwari mugeze he mutahuka?
Twari muri Congo nyine.
Mwari muri Congo. Hanyuma abavandimwe mwatandukanye amazina yabo na yahe ninde nande?
Rata muri za Odeta.
Yego.
Zibuza Berenari. umurisa na bora
urambira ko mwatandukanye mugeze muri muri Kongo ariko Kongo nini mwari Kongo hehe mwarahitwa he
kari masisi
mwari masisi mutaha mu Rwanda hanyuma se kugira ngo mutandukane mutahuka byagenze gute fata kanya gatusobanurire
ubona kubera tutari tuturanye neza buri muntu yagiye atahuka uko
hanyuma w'uratahu ugeze mu Rwanda usanga ntibahari nta makuru se wamenye y'icyatumye badataha
ubusa numvaga amakuru ngo bari gisenyi ariko sinagiye kubashakisha yo ngo menye ngo bari
mbese iribagiza mbere yuko muhungiraho muri Kongo mwakomokaga mu kahe gace ku Rwanda
njye navukiye muri Kongo ntabwo mbisi
wowe wavukiye muri Kongo wavukiye nawe ibibwe
ibibwe niho navukiye
none se abavandimwe bawe turabashakira he turabashakira imasisi tubashakire he nta gakuru kabo wigeze umenya nta muntu wakuri yakanaga kubwira ati abavandimwe bawe yaba ruzibiza yaba vestina mpozari yaba batamuriza yaba uwo bora bambiye nta muntu wigeze kubwira ati abavandimwe bawe narabarabutswe none se igisenyi ko atari kure naho ngaho Rubavu ni iki cyakubujije gufata imodoka aho ngaho Nyabugogo ngo ugende wigabe urebe baririza urebe nimba wababona
ubwo nyine ni ubushobozi bukeya
ariko ubushobozi ububonye wanyabukirayo ukagira ukabaririza
agenda ngashakisha wenda sinabura n'umwe nabona
umuntu wakubwiye ko ashobora ko bari ku gisenyi ninde
ntabwo tukiri kumwe uwo muntu rwose ubu sinzi n'aho aherereye
mbese aba bavandimwe mutandukana bose muva indi imwe cyangwa se mu nabo mu muryango
oya tuva indi imwe
none se ko mwari masisi mwari muhamaze imyaka myinshi mwageze muri 59 muhitamo kugaruka mu Rwanda ariko uburana n'abavandimwe birumvikana niba hari amakuru avuga yuko bashobora kuba baraje bakaguma Irubavu birashoboka kubera ko Irubavu ni Rwanda niba barageze aho bakirwa akavuga ati butubonye i Rwanda tukatubonye aho dutura tugumya ahangaha ndasaba cyane kugira ngo niba hari umuntu wabamenya abavandimwe bakomotse imasisi barimo ruzibiza Bernardi barimo Muhoza Rivestine barimo batamuriza Odeta bora ryo nta ndizene bambwiye ariko wabamenya akaba yatubwira none mbwira amazina y'ababyeyi bawe papa wawe yitwaga nde mama wawe yitwaga nde kugira ngo nibiyumva bazimenye papa wawe yitwaga nde ababyeyi bawe bombi amazina yabo
papa yitwaga Rutazi bwa Auguste na Suzana Mukankaka
none abavandimwe bawe niba bakumva muri kano kanya Beatrice iribagiza niki ushaka kubabwira umaranye iminsi imyaka ufite ku mutima uvuga uti umuvandimwe wanjye uwo ari we wese yaba Vestine yaba Bernardi yaba Odette cyangwa Boru wanyumva dore ijambo rindi ku mutima ushaka kumubwira hano mu kiganiro agasaro kaburaga
icyo nshaka kubabwira no kubabwira nyine ko iriho mpari ibirurindo nyine ngo nabo bamenyesha aho baherereye wenda umuntu agashaka uko yabagera
urakoze cyane ko baje mu kiganiro agasaro kaburaga ndahamya ko bazakumva vuba bari mu Rwanda kandi muzongera muhure bidatinze ndagushimye cyane Beatrice ibagiza ko baje mu kiganiro agasaro kaburaga kandi nkwifurije amahoro y'Imana
ego namwe murakoze
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimiye kwa mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 202 7 4 3 4 6 nongere nyisubiremo 001 202 7 4 3 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.